mabilioni ya watu yatakusanyika kusifu na kukuabudu, falme wa wafalme. Mabilioni ya watu yatakusanyika kusifu na kukuabudu, falme wa wafalme. Maelfu yatashuka mbele zako yakiimba wimbo mpya, haleluya. Maelfu yatashuka mbele zako yakiimba wimbo mpya, haleluya. Mabilioni
ya watu
kusifuna kukuabudu, mabilioni ya watu kusifuna kukuabudu wewe Mfalme. Mabilioni ya watu kusifuna kukuabudu wewe Mfalme. Mabilioni ya watu na maelfu yatashuka
mbele zako
yakiimba wimbo,
haleluya.
Maelfu na maelfu yatashuka
mbele zako
yakiimba wimbo, yakiimba Ale, 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 halleluja. Ale, 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 halleluja. Ale, 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 ale. Halle, 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 halle.